enensima yiyinso akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola muganda wange afuna yamalako enensima yiyinso akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola muganda wange afuna yamalako enensi yazala ajizala wamu emunyiga chinomu anajiwa chitiwa bwayiya muntu yozafunamu eriko chiyaye obabirodi omudala gubagumu nekusiniko kuyiya chirona misana awatali na kwenyinyala ekutute mubatesi nekujayo tinekuza mubantu bo nekukozesa bichamu nebirunji ngokutukira nsimbi okole wakati sati ozimbireko abantu bo babewo baleme kudaga nga bakaba benyumirize kuchiriwo enensima yiyirizo akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola muganda wange afuna yamalako enensima yiyirizo akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola muganda wange afuna yamalako
okera nokazana ofune nokola buli mulimu olimye oyambala bwosanze nga tonyumye ekituufu ekiriwo osige ofudde nayo abalaba balabe omulimu gwokola baseke gwofunamu abalumwa balumwe abalinawo kye bakola bakole njagala muwulirize ng'omuyaye ayingiddeyo nga batabbira ku mbeera kyensi yonna yambirigo njagala muwulirize ng'omuyaye ayingiddeyo nga batabbira ku mbeera kyensi yonna yambirigo
enensima yiyirizo akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola muganda wange afuna yamalako enensima yiyirizo akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola muganda wange afuna yamalako
bambada 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 mbebe kul bambada 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 mbebe kul yes man, yes man. You know it's not a disappointment.
That's right.
It's all about Gagam Entertainment Group, Washington, bebe kul. Tell him big man on kneel down.
Yeah, just because you could have known what you're doing before you did it. Because a big is a big and a small is a small. Remember that.
Jagala muulirize ng'omuyaye ayingiddeyo nga batabbira ku mbeera kyensi yonna yambirigo jagala muwulirize ng'omuyaye ayingiddeyo nga batabbira ku mbeera kyensi yonna yambirigo
enensima yiyirizo akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola muganda wange afuna yamalako enensima yiyirizo akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola muganda wange afuna yamalako enensima yiyirizo akagisobole muse mabega kola nyonga bwosobola.